Umuntu olala nebhosi emsebenzini we ubonakala ngombala. Umuntu olala nebhosi emsebenzini ubonakala ngombala. Umuntu olala nebhosi emsebenzini ubonakala ngombala. Emsebenzini ubonakala ngombala. Umona nomenyathi lapha sukuthi uphila kahle, ave phila kahle. Umona nomenyathi lapha sukuthi uphila kahle, ave phila kahle. Umona nomenyathi lapha sukuthi uphilise umlife, uphila kahle. Nami ngizolala nebhosi funa ukuphila kahle. Lala nebhosi funa ukuphila kahle, awawangeke. Nami ngizolala nebhosi funa ukuphila kahle, awawangeke. Nami ngizolala nebhosi funa ukuphila kahle, awawangeke. Umuntu olala nebhosi emsebenzini akeve phila kahle. Nosne ufi ene nyange pelile, nano ya bonu sepeche. Domba lufi ene nyange pelile, uya bonu sepeche. Domba lufi ene nyange pelile, nano ya bonu sepeche. Futi nosi ufi ene nyange pelile, futu ya bonu sepeche na ye. Ujula nebhosi, umuntu olala nebhosi emsebenzini ubonakala ngombala.
Okay, I'm in so excited to see you. I'm in so excited to see you.